in ku bilownay wada hadalada heer sare ah oo u dhaxeeyay ergooyinka kala socday Ruushka iyo Ukraine ayaa isniintii shalay ka dhacay xadka Belarus iyo Ukraine. Ma jirin horumar weyn oo la taaban karo oo ka soo baxay kulankaasi, hase yeeshee labada dhinac ayaa ku heshiiyey in wadaxaajoodku sii socdo. Dhanka kalena waxaa weli sii socda dagaalka u dhaxeeya labada dhinac oo galay maalintiisii lixaad. Qaxa, dhimashada iyo dhaawaca ayaa iyaguna sii kordhaya. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada laga nagsoo diray wariyaha v o e da Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay magaalada Kiyev ee caasimadda dalka Ukraine xalay, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in ciidamada Ruushka ay duqeymo ka geysanayaan hareeraha magaalada. Magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine ayaa sidoo kale lagu garaacay gantaallo ay dad badani ku dhinteen. Weeraradan ayaa imanaya iyadoo wareegii koowaad ee wadahadallada Ukraine iyo Ruushka ee looga gol lahaa in lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya labadaasi dal la soo gebagabeeyey, iyadoo aysan jirin wax horumar ah oo laga gaaray wadahadallada. Wadahadalladan ayaa ka dhacay meel u dhow xuduudda dalka Belarus iyo Ukraine isniintii, iyadoo ciidamada Ruushkana ay sii wadeen weerarada ay ku hayaan magaalooyinka Ukraine oo ay ku jirto magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee loo yaqaano Kharkiv, waana maalintii shanaad ee duulaanka Ruushka uu socdo. Kaaliyaha madaxweynaha dalka Ruushka ayaa sheegay in wadahadallada uu la yeeshay saraakiisha Ukraine uu qaatay ku dhowaad 5 saacadood. Vladimir Medinsk oo hogaaminayay wafdiga Ruushka waxa uu sheegay in labada dhinac ay isla garteen qodobo gaar ah oo mowqifyada guud la saadaalin karo. Wareega kale ee wadahadallada ayaa isna laysku raacay in laysugu yimaado. Mikhailo Bodelyak oo ah la taliyaha sare ee madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa bixiyey isna tafaasiil yar marka laga reebo in uu sheegay in wadahadallada diiradda lagu saarayo suuragalnimada xabad joojin iyo in wareeg labaad oo dhici kara mustaqbalka laysugu yimaado. Kulanka soo socda waxa uu ka dhici doonaa maalmaha soo socda xuduudda dalka Poland iyo Belarus. Ukraine ayaa doonaysa xabad joojin degdeg ah iyo ciidanka Ruushka inay isaga baxaan dalkaas, halka Ruushkana uu doonayo in Ukraine uu ka helo damaanad ah dhexdhexaadnimadeeda iyo in aanay ka mid noqon doonin gaashaanbuurta NATO. Madaafiicda Ruushka oo isniintii shalay ku duqeeyey xaafado ka tirsan magaalada Kharkiv waxaa lagu dilay ugu yaraan 11 qof, sida laga soo xigtay saraakiisha dalka Ukraine. Guddoomiyaha maamulka gobolka Oleg Sengobov ayaa sheegay in madaafiicda Ruushka ay ku garaaceen xaafadaha ay shacabku degan yihiin, isla markaana aysan jirin fariisimo ciidamada Ukraine lagu yaqaano ama goobo kale oo istaraatiiji ah. Mar sii horreysayna, la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Ukraine Anton Hereshenko ayaa sheegay in gantaallada Ruushka uu isniintii ku garaacay magaalada Kharkiv lagu dilay 19 qof. Warar madax bannaan oo xaqiijin kara khasaaraha rasmiga ma jiro. Safiirka Moscow ee Qaramada Midoobay oo ka hadlayay magaalada New York ayaa sheegay in ciidamada Ruushku aysan khatar ku ahayn dadka rayidka ah. Tirada dadka ka qaxayay Ukraine ee gaaray dalalka dariska ayaa iyana kor u dhaafay 500,000, iyo ugu yaraan 102 qof oo shacab ah oo lagu dilay weerarada Ruushka tan iyo markii ay ciidamada Moscow soo galeen dalka Ukraine, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isniintii isna ugu baaqay hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin in uu u turo dadka rayidka ah ee ku sugan dalka Ukraine. Dhanka kalena, madaxweynaha dalka Ukraine Zelenski ayaa waxa uu saxiixay codsi ah in dalkiisa uu ka mid noqdo midowda Yurub si uu u adkeeyo xiriirka dalkiisa uu la leeyahay dalalka reer galbeedka. In lagu biiro midowda Yurub waxa ay qaadan kartaa sannado badan, waxaana dalka ku biiraya uu u baahan yahay in dhammaan dowladaha xubnaha ka ah ay si wada jir ah u ansixiyaan. Dhinaca kalena, dalalka midowda Yurub ayaa bilaabay qaarkood gurmad degdeg ah oo ay u fidinayaan dadka reer Ukraine. Gurmadkaas ayaa isugu jira dawo, raashin iyo hoy, xilli xaaladda dalkaasi Ukraine ay u muuqato mid faraha ka sii bixi karta haddii duulaanka Ruushka uu sii socdo. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.